muwala munanga nzirako yafunye omulenzi maama tawamulabyeko omwami atemagana nga feesa yaka nze namutumye kibuno omuwa omwana w'abaloodi oli mbasajja wambala amwenya n'olabanga ennyanga esaze mu lujja muganda wange leero nkikubye nani muwanye ne nkataga naye leka nkomaawo temulowooza mmwegwanyiza kyenvudde nsalawo senga nkunone onyambeko tutuuza omuwala kiganda kyange kiremaata okulaga jjala ono gwe kifunye nyaba okinyweza olukoba
nga bw'oyogedde lukolere omwana wattu tumutuuze manyiito waana waana byambwa olaba owaanya ono nnyaba ayina enkizo
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye
nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye ntamudde nnyaba alimu eggumba okutte totawunyweza ffenna wetusonzereka kyabikirawo maama eno ofunye ddiki mpya bukyanga bageyanera kati bageye nti omwami ayaka bannanga ofunye enkata mpya ofunye omuzungu maama ene ennume enfalansa weebale kutwala budde n'ogyetegereza nnyabo walonze ya lulyo kati nno togayala nnyaba abalungi bamuswaba ekyokulya omuwenga mbudde muwala wange ng'ate eno omubiita mwana kwegenda ofumbe oba obeze ennyaka mere k'ofunye ono togayala omukwano gumupiike ne bona omuwoova ddoozi siggwe nnyina gumukeese
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye
nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba ono omulenzi gwafunye ntamudde nnyaba alimu eggumba
mwana wa maama munnanga osanyusizza okulaba ng'ovudde ku mudaala erinnya lya singo nyaba olifundikiridde mu gawuni onyumidde mu kadaali baffe nsaba omubiite nga neebweewulu ntambikonye wakulowoozaako enadda nambiro omujenge tubutyanga kasita bukuumiranga mu kava ndaba n'eggoma seeguma kikooyi mukole kalyako ewaffe wabuukabuuka atereere mu layini
gwemumaamire bujinga nkoko oba yalulayalule
tunamuwacacu
gwe musimbula kiri ekyalagirwa ekiravu manyi otegedde kyeŋŋamba katonda musabe nga toyosa olw'ensimbi mukole nga ziwera abaana g'omuwa mu bujjuvu muwala wange munnange togayala
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange